Zscoop.com. Askawa nyori nyori. Walishiba kuwa pange ndara mefshiri kitipa mubiru yoko etangwe. Walishiba kuwa konto kefimba mbafia pusana no bengo kambe. Iwe kuchitafe lewa.
Olewa.
Iwe kuchitafe doa.
Onjoa.
Aletacho shotasi.
Shota.
Haka manja kubokosi.
Boko.
Do you know you can get any type of sugar daddy with a biggie bokosi? Do you know you can go pa vacation enjoyment mini aspana sosi? Yo kushitafe lewa.
Olewa.
Yo kushitafe joa.
Onjoa.
Aletacho shodazi.
Shoda.
Put your hands on your bokosi.
Boko.
Do you know wawano mukuba godide emerodu kukulukungu? Did you know nga watu umekepo baku kumba na poku waifunya mulukungu? Iwe kuchitafe lewa.
Olewa.
Iwe kuchitafe joa.
Onjoa.
Aletacho shodazi.
Shoda.
Faka manja kubokosi.
Walishiba kuwa teams ya mwisho na mukarare kwa burano kufirwawe. Walishiba kuwa twika mwanza mutare mampito wera na mwanambewe. Iwe kuchitafele wa.
Olewa.
Iwe kuchitafele wa.
Onjoa.
Tacho shodazi.
Shoda.
Faka manja kubokosi.
Boko.
Do you know ati kuwa leta mo change mufami ndolo muli ndende kufipa? Do you know ati wali muvele vele urine chumwele chakusunga life ya bakwika? Chako fele lewa.
Olewa.
Chako fe joa.
Onjoa.
Echo toza nshodazi.
Shoda.
Manje gwira ni kubokosi.
Boko.
Wati uziba with your type of body. You can get the money to impress your mommy. Do you know you can move lupidi with your mobidi ngape wobutani? Kushitafele lewa.
Olewa.
Osa nshapo na joa.
Onjoa.
Head knees and shoulders.
Shoda.
Biga maboko kubokosi.
Boko.
Now ishibanga wasala pukepo tekala wayama kumwa kula ndange. Now ishibaku wapangi kanga king buka jizo norontire badange. Webo kuchitafe lewa.
Olewa.
Webo kuchitafe joa.
Onjoa.
Aletacho shodazi.
Shoda.
Faka manja kubokosi.
Boko.
Ushawadi shibati ngori fetch best best fetch kadikuwa sababu na CEO. Chasis mwadi shiba fati nona digiri. Kuwa for the money pabiro la padifo. Secret feni lewa.
Olewa.
Ten kama feni joa.
Onjoa.
So apeka tama shodazi.
Shoda.
Then puku nyapo bokosi.
Boko.
Wadi shiba life ya riba fe simple. Sala puka ref kaladisha pinto. Pene padi beat paka chinso. Not padi ya wakota na marinko. Just do the lewa.
Olewa.
Give daddy some joa.
Onjoa.
Amani ya kumye shodazi.
Shoda.
Maboko ekate bokosi.
Boko.
Nexus Music.
You already know what it is, right? Mazondes.
Mazondes.
Zscoop.com.